aleke bitiwa bingi alokole ez'omubi
sirina ngeri ya kumwebaza kyenva mmuweereza kyetuva tusanyuka abaana be kuba yatukula n'omusaayi kyetuva tuyimba n'essanyu nga tutenda erinnya ly'oyo
yaleka ebitiibwa bingi alokole ez'omubi
sirina ngeri ya kumwebaza kyenva
alokolezo mubi.